Yakobo umutwe wa kabiri. Bavandimwe, ntimugasumbanye abantu kuko bitagendana no kwemera umwami wacu Yesu Kristo nyirikuzo. Tuvuge ko mu ikoraniro ryanyu haje umuntu wambaye impeta ya zahabu ku rutoki n'imyenda ibengerana, hakaza n'umukene wambaye ubushwambagara. Nuko mukita ku wambaye imyenda ibengerana mukamubwira muti, nimushyika aha hantu mwateguriwe, maze mukabwira wa mukene muti, hagarara hariya, cyangwa muti, wowe wicara aha hasi. Mbese iyo mugize mutyo, ntimuba musumbanije abantu mukaba mwigize abacamanza badashingiye ku butabera? Bavandimwe nkunda, mbabaze, mbese Imana ntiyatoranyije abakene bo ku isi ngo babe abakungu mu kuyizera, kugira ngo ibahe ubwami bwayo nk'umunani yasezeranije abayikunda? Nyamara mwebwe musuzugura abakene. Mbese ye, abakungu si bo batwaza igitugu bakabakurubana mu nkiko? Ese si bo batuka rya zina ryiza mwitiriwe? Ahubwo muba mukoze neza iyo mukurikije itegeko ry'ubwami bw'Imana, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo,
ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
Ariko niba musumbanya abantu, muba mukora icyaha. Noneho iryo tegeko rikabacira urubanza kuko mwaryishe. Umuntu ukurikiza amategeko, iyo agize rimwe ateshukaho, aba ameze nk'uyishe yose. Eregi yavuze iti,
ntugasambane.
Ni nayo yavuze iti,
ntukice.
None rero niba udasambana ariko ukica, uba wishe amategeko. Mu byo muvuga no mu byo mukora, mujye mumera nk'abategereje gucirwa urubanza na ya mategeko abohora abantu. Utagiriye abandi impuhwe azacirwa iteka nta mpuhwe. Nyamara uwagize impuhwe nta rubanza ruzamutsinda. Bavandimwe, umuntu byamumarira iki kuvuga ko yizera Imana niba ibikorwa bye bitabigaragaza? Mbese kwizera nk'uko gushobora kumukiza? Tuvuge ko abavandimwe bambaye ubusa bakaba babuze ibibatunga. Umwe muri mwe akababwira ati, nimugende amahoro mususuruke mushire inzara. Byabamarira iki mutagize icyo mubaha cyo kubabeshaho? Bityo kwizera Imana iyo kuri konyine kutarangwa n'ibikorwa kuba gupfuye. Ariko umuntu ashobora kuvuga ati, wowe wizera Imana naho njye mfite ibikorwa. Ngaho nyereka kwizera kwawe kutagira ibikorwa, nanjye ndakoresha ibikorwa byanjye ngo nkwereke ko biva ku kwizera Imana. Mbese wizera Imana ukemera ko rimwe rukumbi? Ibyo ni byiza. Erega n'ingabo za Satani niko zibyemera, ndetse zigahinda umushyitsi. Wa mupfuwe, urashaka se icyemezo cyerekana ko kwizera Imana kutazana ibikorwa kuba ari nta kamaro? Mbese sogokuruza Aburahamu si ibikorwa bye byatumye atunganira Imana igihe yatangaga umuhungu w'Izaki igitambo ku rutambiro? Urumva ko kwizera Imana kwe n'ibikorwa bye byagendanaga, kandi kwizera kwe kujujwe n'ibikorwa. Kwari ukugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo,
Aburahamu yizeye Imana bituma abarwa nk'intungane
maze yitwa inshuti y'Imana. Murabona ko umuntu atagirwa intungane imbere y'Imana no kuyizera konyine, ahubwo anabiheshwa n'ibikorwa bye. Mbese Rahabu w'indaya we, Imana ntiyamugize intungane bitewe n'ibikorwa bye igihe yacumbikiraga ba batasi batumwe na Yozuwe akabacikisha abanyujije mu yindi nzira? Erega n'ubundi, nk'uko umuntu udafite umwuka bapfuye, ni nako kwizera Imana kutagira ibikorwa kuba gupfuye.